Et la fierté de Joker. L'homme, Moucha. My name is Lee Foy. Let's do this.
Squeeze swag music, baby.
Yeah. Unji kateko na pakuboko. Oli na ina po pepi wanji mekako. Nelaku senda ponji, cause you're my number one face lady. Nelaku funya pama we. Owo chochi ni mbwela wewe kela we. Sonde la kuba fiashi. Ningo na ikenene yo nyashi. Muna ine pepi na lifute mwa. Noti nefio bambi bade kumona. Wadi popo kaso nepano wampenya. Ula popo kana komotyo pimpinya. Takula ikala chapamo. Tadia chapamo. Yuku pampamo. Nalisa atu pampamo.
Chaba na mama neza mpresinya. Jani ango kilwa chaba kemu chudai. Kuchi mona so chali peka mitya. Baki para mina wiba sana judgmento. Nani temo fini chaba nenseko ha. Chamo na pokero waba ngepi so ai. Bana jeni jeweni zekri dai. Ayuli le zekri kuli wana chago dai. Nachiri shila komu zori. Chai maka na chani yoresha. Tachaba mwona presha. Chaba pia mwona fini. Ano mate kai kai. Wanti mwona hito. Chansika. Kai.
Chansika.
Hey girl, what is your name?
Jessica.
Because okay, give me your line.
Jessica.
Baby, I'm ready to marry you.
Jessica.
Lord, no one is above you.
Jessica.
You are so amazing. Omoneka fekwati wako mwensi. Show me the way kuba fiasi. I love you so much.
Jessica.
You are very touchy, Jamie. Pala mamu baby.
Jessica.
I'm ready to call you my baby.
Jessica.
As I love you forever.
Jessica.
You are the one I ever.
Jessica.
What you eating?
Jessica.
You are blown in the pain.
Jessica.
Yeah, alright.
Jessica. The chili shila for Uzori.
Jessica.
Chai makana chani yoresha.
Jessica.
The chava mwona fresha.
Jessica.
Chava pia mwfrim zini.
Jessica.
Ano mate kai kai.
Jessica.
What you mwona hito.
Jessica.
Kai.
Aka apasho.
Yeah, alright.
Bebele. Sister Mwaikaleni
Jessica.
Mushekuno Mudibeni
Jessica.
Emwebe Tajeni
Jessica.
Malingo na ona preni
Jessica.
Oke taluka koka mkule kule
Jessica.
Ubushuma boveka mbule lule
Jessica.
You are beautiful imbama
Jessica.
Yeah, ole
Jessica. Nechili shila kovu mzori
Jessica.
Chai makana chani yoresha
Jessica.
Techaba mwona fresha
Jessica.
Chaba pia mpremzini
Jessica.
Ano mate kai kai.
Jessica.
Mwati mwona hito.
Jessica.
Kai.
Green swag over here.
Jessica.
Heyo pelusha kachi.
Jessica.
Mani vinyapo.
Jessica.
Innocenti sinjambi.
Jessica.
Basi oye mba.
Jessica.
Green swag. Kitok. Mr. Bronx. My name is Liv. Jet Twist. You know how we do, right?
Green swag. That's what the game.